6V straight out of Maua bana. Tuna party, come join the party.
YUCBeats.com.
Angalia, angalia vile si tumetulia. Hatuni data mapost, piga pizza. Angalia, si tumebambika, tumekaa kama familia. Ukipata kamanzi unakambia, you look familiar. Nilichapa manzi munju saa ijo si kanalia. Nisiende zangu atituka etu tumetulia. Nilimwacha side ya left, nikatoka na kulia. Nadai tukupewa beat, piga tama sufuria. Nilifly giki tambo wako ligia kukimbia. Hata wenye wani feel squeezy pia wananisikia. Sezi gupa mdo yote bila six pack najisikia. I'm picking cops today, sorry kauna nipigia.
Tuna
party boy.
Tuna party.
My dem na my boy. Tuna
party.
Tuna poppies or brothers.
Tuna party.
Toka Maua hadi nine.
Tuna party.
Tuna party boy.
Tuna party.
My dem na my boy, tuna
party.
Nina swali mizo bado
sina.
Kamresh kakikupa buda siuta pigilia. Ukikapatia vizuri tena kata kujilia. Atukitaka kuhepa buda kata fuatilia. Mika kini hala itabidi nimekimbilia. Wakikanyaga step moja wananza kuturingia. Tukichapa show mafan wanatupungia. Tulapita kitambo wanadhani walitufungia. Niko mbele wako like wapitik view lipitia. Sizi sauna Jesus mazisi alini kufia. Ma missed call nazo nani alikuwa nanpigia. Na muri eloka kwa pibado akaza nipitia. Na joka kinipata nitakawashia.
Tuna party
boy.
Tuna party.
My dem na my boy.
Tuna party.
Tuna poppies or brothers.
Tuna party.
Toka Maua hadi nine.
Tuna party
boy.
Tuna party.
My dem na my boy.
Tuna party.
Tuna poppies or brothers.
Tuna party.
Tumesimamisha shugli sili kujibamba. Leo na kushikia kwedo budata ashubamba. Wase tuko nao base leo mazisi wananibamba. Mwazimu wakileto jinga situ na wasamba. Lazaga tutini sahini shanza jo kupanda. Na vile ningumu kupata mafanjo kukupenda. Tumestua go all the time miaka kuja miaka nenda. Domana tumetulia tukikula matunda. Hakuna kubembeleza piga teke kaza punda. Boro na wanaukujali si lazima runda. Put one in the air to celebrate what we've done. I'm the best in this game. Case closed, I'm done.
Tuna party.
Tuna party boy.
Tuna party.
My dem na my boy.
Tuna
party. Tuna poppies or brothers.
Tuna party.
Toka Maua hadi nine.
Tuna party.
Tuna party boy.
Tuna party.
My dem na my boy.
Tuna party.
Tuna poppies or brothers.
Tuna party.